the bamboo forest. In and out, the bamboo forest. You are my partner. Party, party, party on my shoulder. Party, party, party on my shoulder. Party, party, party on my shoulder. Will you be my partner? Yeah, nimekosa partner. You smile, piano, you do that, I go follow you.
Someone will kill me.
I can't control my feeling, oh.
Wewe sinifisi.
Kuna pati yangu nina feel like I'm missing. Tuna cherry cherry, my berry berry. Welcome to my home, my territory. Tuna cherry cherry, my berry berry. I can't be alone in my territory. Will you be my partner? Nimekosa partner.
Can you be my partner? Mina sana partner. Je, niko lonely. Nataka uwe wangu tu.
Na majirani hizo sauti watateta tu.
Basi kama utetese, nataka kuwa na mtu.
Tuwe udani, mupenda bangi tu. Napenda sana, vile umeiva. Macho iko rendu, inafanyanga na bangi. Vile nimeiva, jabeki nishikendi na nimeshanga love. Will you be my partner? Nimekosa partner.
Ukisema
nisonge, ukitaka kuniroga pia ni saa.